Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu.
Watoto wa vipi, wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegombana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende sas.
Unanengua,
twende sas.
Unapika na pakua,
twende sas.
Chukua,
twende sas.
Sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Anasasambua
kaleo,
anakipinua
kaleo,
anajichetua
kaleo,
ayayayaya
kaleo, kaleo.
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Asa baby show, show nyesha lichokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi tititi, kwento fuchi chichichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Tenye nyomi kichichi, manyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, pinza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mbuta kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza chau kucha na monde tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Kimempana, oh kidaluso.
Kimempana,
kaisha leo.
Kimempana,
somba kama fuso.
Kimempana,
umu.
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sacheza shakilas,
kilaso.
Kileso, kileso,
kileso.
Sazungusha kileso,
kileso.
Kileso, kileso,
kileso.
Aka, kauna kibano kwa kwa pa,
kileso.
Kilete kwa gapa,
kileso.
Mama unarusha na tapa,
kileso.
Swadakta,
kileso.